ebizibu by'omunju tobiralasa bwobibuulira bangi tebibagasabo bireeta n'ekitiibwa kyaffe okufa bobibuulidde badda ku bbali nga baseke olowooza bakusaasira kumbe b'ensonga olunaku lwetulisasika ebyabeteweeza tobasembeza bonna bwebebogera byakutwa maama w'abaana bange mulongo wange bakito wanga wanganga nkwagala yoo maama w'abaana bange mulongo wange